Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye yugurura ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mbanje kubifuriza icyumweru gihire kandi mbaha n'ikaze. Tubafitiye amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ikiganiro ejo n'ikiganiro dusangira ijambo gitangira saa 12. Byose kandi mubisangiye kuri wa3@, radio yacu vewa@.com. Amakuru: bamwe mu baturage bo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahungira Inakivale muri Uganda, bavuga ko bituruka ku bitero by'imitwe y'abarwanyi nk'aba Mayimayi na Wazalendo. Ignatius Bahizi yaduteguriye inkuru.
Abona abana bakinira munsi y'igiti hano kankingi muri Juru, umwe mu midugudu itatu igize inkambi y'impunzi ya Nakivale. Aha niho hari ubutaka bwo gutuza impunzi. Nk'akarere gatangiye guturwa bwa mbere, abantu twabasanze bacubaka amazu yabo, abandi barimo kubumba amatafari bashaka kubakisha. Nk'uko abashinzwe impunzi hano babitangaza, imiryango igera kuri 200 y'impunzi imaze gutuzwa hano mu mezi 4 ashize. Aba bavuga ko abagore bagize 60% by'izo mpunzi nshya. Benshi muri abo bagore bavuga ko bapfushije abagabo babo bishwe n'imitwe y'abarwanyi muri Congo. None kuki bahunga ubu kandi intambara imaze igihe ihagaze kugira ngo inzira za politiki zikurikizwe mu gushaka amahoro? Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe muri bo.
Mientokea sehemu za Kongo, tare ya Masisi, Gupema, Kamuronza. Siku hizi hakuna mapigano.
Ati muri Kongo, muri teritwari ya Masisi. Amatsinda kazi ya Mayimayi na Wazalendo yinjira mu mazu yacu nijoro, agashimuta abagabo, akabica, bagafata abagore ku ngufu kandi bakambura ibikoresho byo mu rugo. Niyo mpamvu duhunga.
Ile cha tunakimbia. Oa majimaji. Wanawaita Wazalendo wako kule.
Aku, vita iko sekane kule. Ma iko vita ya basoda, itakuwa vita ya bengine
bene baraji. Ati intambara za Masisi ntabwo zirangira, rimwe ziba hagati y'abasirikare, ubundi akaba ari indi mitwe yitwaje intwaro itazwi. Rimwe na rimwe ntitumenya badutera baribo. Ayo matsinda yose aradutoteza, akica abagabo bacu, kandi bose barasa, ntabwo twashobora kubatandukanya. Twumva ngo hari ba Mayimayi, Wazalendo, Nyatura n'abandi, ariko bose bambara imyenda isa.
Wazalendo bamwe banavala teni ya bengine.
Nahuye kandi n'abasore bagaragara ku maso ko bashavuye kandi banasa nk'abagerageza kumenyera uyu mwanya mushya. Bahunze bava mu majyepfo ya Kivu mu karere ka Fizi, barahira ko ubu bahisemo kwibagirwa igihugu cyabo. Ati mvuye muri Kivu y'epfo mu ntara ya Fizi. Muri ako karere hari umutekano muke cyane, hari amatsinda aza igihe icyo ari cyo cyose, haba ku manywa cyangwa nijoro, bagafata abantu bakabica nta mpamvu. Numva nta kintu gishobora gutuma nasubira muri kiriya gihugu. Ndacyahahamutse kandi numva abo bicanyi bashobora no kunsanga hano. Numva ntameze neza.
Atapa niko hivi. Siko kwa msimamo salama. Niko atana wasiwasi.
Mimi natokea msiti Kivu vile vile. Mangambo zile za Fizi kushida ambayo ilinitoa.
Ati nanje mvuye Fizi muri Kivu yepfo, nahuye n'umutekano muke kubera amatsinda nka Mayimayi. Nje ubwanje baje iwacu bashimuta data, bamujanye mu ishyamba ntitwongera kumubonaho. Byatumye mpungira muri Uganda kuko numvise ko hano hari umutekano.
Nikasikaona hata bora hata mimi nitoke kule nije huko Uganda juu nasikia Uganda kukosa.
Emakolo yakora n'umuryango wita ku mpunzi HR kandi akuri ibikorwa byo kwakira impunzi muri inkambi ya Nakivale. Avuga ko bafite abana benshi bahunze bonyine cyangwa bakaburana n'ababyeyi babo mu nzira.
We have 85 separated children still with us.
Ati kugeza ubu turacyafite abana 85 batandukanye n'imiryango yabo kandi turacyabitaho. Benshi muri bo bakomoka muri Congo. Turimo gutegura uburyo twobashakira imiryango twaba tubatujemo kugira ngo abarimwo barererwa. Kuva uyu mwaka watangira twashoboye gutuza impunzi zirenga abandi 8000 abandi baracyari mu kigo tubakiriramo. Abayobozi ba HCR muri Nyakivale bavuga ko imbogamizi nyamukuru bahura nazo mu micungire y'impunzi ari uko umubare wabo ukomeza kwiyongera mu gihe imfashanyo igabanuka. Impunzisha ku kwezi habwa ibiro 12 gusa by'ibigori na 3 by'ibishimbo ku muntu bizihabwa n'umuryango wita ku biribwa ku isi PAM. Uvuga ko batabonye izindi mfashanyo kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha bazaba badafite na bike byo kugaburira impunzi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ikibazo cy'impunzi si muri Uganda gusa no muri Tanzania. Umubare w'abarundi bahunguka bakongera bagahunga wariyongereye mu gihe cy'umwaka ushize mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Ni inkuru ya James Jovin.
Witigi dukura mu biro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo, abahungutse bongera guhunga batuye mu nkambi ya Nduta barenga gato 3579. Mu nkambi ya Nyarugusu ho hariyo abarenga gato 2456. Bamwe muri izo mpunzi zahaye ikiganiro igihe Amerika zemeza ko amabi bagenda barahura nayo mu Burundi harimo gutotezwa iby'amatongo, kwagirizwa ubwicanyi n'ibihuha bumva by'abanyepolitike bakenera guhungabanya umutekano hagati mu gihugu, ari byo hanini bituma bongera guhunga. Aba ni bamwe mu mpunzi zari zatahutse ku bushake bwazo zongera ziragaruka mu nkambi ya Nduta.
Twavuye mu Burundi tugarutse mu nkambi twari twaratashe, twere turavuga ati ko tubona ibibazo baguma duteza ubwo bwoba nyine baduteza, reka tuce dusubira hariya turabe vyogenda gute. Twegwireca tugumuko tuguma turara munsi ibiti tukarara ku mabaraza y'abandi bafite amazu mu
agasanga biramuraniye amabereho n'abandi baza kungwane basanze Burundi bigatuma baca bahunga bakavayo.
Baciye polisi icabatwara irasubiza mu Burundi ku mupaka, bahisemo kuza n'amaguru nkeka bahagenze iminsi ibiri kugira basohorine.
Kandi ngaha bama baje bava mu Burundi hariho n'abana n'abababa ngaha nyene mugabo bategerana amafomu.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ya SR ryemeza ko buri mwaka ritahukana impunzi zirenga gato 10 zivuye mu gihugu cya Tanzania ku bushake bwazo. Gusa hari abagaruka mu nkambi nyuma yaho basanga icyo bahunze gitarakemuka, harimwo ibihuha by'abanyepolitiki bumva buri gihe. Zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Nduta zari zaratahutse zongera guhunga, aha zatubariye ubuzima babayemwo mu gihe bataronswa imfashanyo nk'abandi, bivanye n'uko amakarita abaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi yugawe igihe bahunguka.
Nyene baza baraduha duke nyene nk'uwo nyene uwo twanuwe mu maemeri niwe ni nyene aza araduha nyene imboga ngaho uduce duteka abane nyene baduha n'agafu nyene sasa turateka nyene.
Ukuntu mbayeho mugabo arondeye akaronka turararira tubuje tukaryama mu gihe naho kandi bishyitse nk'umuntu w'umubyeyi yatwi akatwizera akaduha ako gafu tukararira.
Heri ubu tujya duhangayitse kugira ngo tujye kuronka utuntu turya, abagenzi nibo baza baraduhereza, naho nyine ubu duhabwa n'imiryango twagiye turasanga ino twasanze bari muri iyi Nduta nyine. None murabi ngene mubidufashamo nyine?
Nuko nshobora kugira nk'ikibazo nkavuga ati none washa byogenda gute, cyane cyane dufate nko kugenda ku bitaro, washaka kugenda ku bitaro ugiye kwivuza bikaca bisaba yuko bagutaye ifomu utavuwe. Iyo mpamvu
mu ntango z'umwaka w'2020 leta ya Tanzania yaratahukanye abadafise byangombwa barenga gato 5,78 ku nguvu. Gusa iyo batashe hari abagaruka kubera basanga icyo bahunze kitarakemuka. Impunzi z'abarundi zatanguye gutahuka ku bushake bwazo muri 2017, kuva ubwo hari abataha bakongera bakagaruka kubera amabi basanga mu Burundi. Ubwiza mpamvu hari abongera guhunga, basaba leta ya Tanzania cyo kimwe na SR ko yoborohereza ikabaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi nk'abandi mu gihe ibibazo byabo bitarakemuka. Kuba mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo, usibye kandi ku maradiyo yanyu cyo n'ibindi biganiro n'amakuru mubifite kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Ejo tugitegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimuge kure.
Nikose.
Ndakumva.
Ubundi byo numva mu burenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se nubuwe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icy'amategeko bivugaho, ntabariza he mu byukuri.
Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe.
Ni kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM.
Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda.
Ni byiza kuri mwese mutajya munyibonyeza urushinge rwanjye zanyu mugatega amatwi gahunda zose za Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Ndizera aho mwerere hose mu bice bitandukanye by'isi mukomeje kukubwa neza. Tugeze umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro gutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Je mugiye kubona kuri mikro amazina yange ni Karime Patrick Bahikaze.
Rika nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu FM.
Ikaze na none mu kiganiro ejo. Ubundi ubuzima busanzwe kuva kera mu Rwanda rwo hambere, umuco w'uko umubyeyi yahaga impano cyangwa se umunani abana be wahozeho. Iyo mpano yabaga ari nk'umusingi w'iterambere kuwo babaga bayihaye. Iyo mpano akenshi yabaga ari amatungo, ubutaka ndetse n'ibindi. Uko rero ibintu byagiye bihinduka, uyu muco wo guha impano abana wagiye uvugururwa usanishwa n'amategeko mu rwego rwo kugabanya amakimbirane yavukaga nyuma cyangwa mbere y'uko bikorwa. Urugero twavuga ni itegeko ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda ryavugaga ko umubyeyi yari ategetswe gutanga umunani ku bana be, bigakorwa ababyeyi bakiriho hagamijwe kugabira umutungo abana babo cyangwa ababakomokaho bagahita bawegukana, bikitwa ko bashoje inshingano yo kubarera no kububakira. Gusa umubyeyi yashoboraga kuba yatanze umunani agasigarana iyindi mitungo akaba ariyo azaraga mbere y'uko apfa. Nyuma ariko byagiye bigaragara ko hari abana bitwaraga nabi, aho bashyiraga igitutu ku babyeyi babo ngo babahe umunani ndetse n'indagano. Itegeko ry'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda ryaje kuvanwaho risimbuzwa irya bibiri na cumi na gatandatu riha uburenganzira busesuye umubyeyi mu gikorwa kiragi, aho yemerewe gutanga umutungo we ho indagano uwo ashatse bitewe n'impamvu runaka. Uko guha impano uwashatse mu bana be rero ntabigenderwaho mu gutanga izo mpano bizwi bihari. Ibi rero bitera amakimbirane mu muryango, yaba hagati y'abana ubwabo ndetse no hagati y'ababyeyi n'abana. Uyu munsi mu kiganiro ejo twabateguriye ingingo ivuga kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha impano abana be bigatera amakimbirane mu muryango. Byinshi rero kuri iyi ngingo reka mugenzi wacu Inkuru za Pacifique abitegezeho.
Ikibazo cy'ababyeyi basumbanisha abana mu kubarera ni ikibazo gikunze kugaragara mu muryango nyarwanda. Bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa Ruhunde na Rwerere mu karere ka Burera bavuga ko impamvu bamwe mu babyeyi bakunda gusumbanisha abana mu kubitaho, cyane cyane iyo bagiye kubaha impano, ari intandaro y'amakimbirane mu muryango, yaba hagati y'abana n'ababyeyi cyangwa hagati y'abana ubwabo.
Ni ubusambo bw'ababyeyi, ugasanga yisikururiraho umwe undi akamwanga. Hari umwana udakunda gukorera se na nyina, none atakunda gukorera se na nyina, ise akavuga ati uyu mwana yaransuzuguye sinzamunganya na runaka, noneho niyo mpamvu ituma umwe amuha hanini undi akamuha hatoya, ariko bigakurura amakimbirane kuri wa wundi wahaye gato, bikurura amakimbirane ugasanga yakwica mwene nyina kugira ngo apfaveho kubera kuko bamuhaye gatoya ngo amurusha gukora.
Mwana
nyina uramureza arakuze geze uba niyagiye kwahira uvuye gukora usanze yiri warerera undi yagiye kwahira yagufashije mu mirimo yose ubwo uzamurenganyana wa undi wigwarere uzamurenganyiza uzamurenganyiza yiriwe mu muhanda wa muhaho nawe ariko se wa mwimarira mosi mwe na wa urukora nyina bihera mbere hera bati uje mutuma kuvoma bigakurutonesha we mubyeyi bagakurutonesha tonesha tonesha bikagera igihe bagize ute bashatse iki ingo zabo iyo bashatse ingo zabo rero kura kwa undi watonesheje uzagira ute uzamuremera wa undi wari uzavuga ati wenda gikagadi mujye gushaka icyo kibanze nabyo rwose nabonye none wa undi yatonesheje kubera ko ajya namukorera mu mungata kamuha ubwo kagasuru sakamuremera wa undi utatonesha rimba natafitari harako yaguha iyo bimeze gutyo sutonesha wa undi nanone bikaza mu nda nini iki yababyeyi
nabonye ari nka leta nayo yaba yabigize mu ruhare aho leta yavuye avuze ngo umubyeyi ngagomba guha umwana ashaka ngo agahana umuntu ashaka yatumye yuko ababyeyi baza kuza gutonesha amabana uvuga ngo umubyeyi ngo agomba guha umwana ashatse agomba gutekesha ngo gutanga ngo umunani umwana ashatse byatumye abana bagira ubutoni ku babyeyi bakurikije iki n'amikoro y'umuntu afite nshobora kuba ngiye ndi umukene nkaba navukanye n'umwana ufite uko yifite noneho kubera ko wa mubyeyi azahura na wa mwana akagira icyamuremera ngewe nta kindi amuremera ntabwo umubyeyi azadufata kimwe niyo mpamvu uri kuza ubonamo hazamo n'aya makimbirane akazamo no kwica n'iki naho ngaho byaturutse iryo tegeko leta yarishyizeho sinzi aho barikuye niba itegeko bavuga ngo wenda ritorwa n'abaturage bakabishyirwa mu bikorwa sinzi aho babikuye rwose numva n'ikibazo ari aho ngaho cyaturutse
abana nk'ubu wera n'urugero ufite inka mu rugo ufite abana batatu mu rugo uravuze uti umwana umufate bidipe amujye kwahira umwe acaha ajye mu muhanda yigwe iyo ba bandi babiri basigaye mu rugo bajye kwahira nta mazi yatuye wa mwana nta murimo aguha yigwe ari kwerera gutyo nta kazi akora wa mwana wahirira yanka ntago yanka izavuka ndaza nk'umubyeyi inshingano zanjye nzamugaburira pe mukore ibishoboka byose ariko wa wundi wahirira yanka akaba yitaho inka niwe ho wayahiriye nawe iyi ni kubyarira izagira iki kugezaho ariko wawe utayihana icyatsi na kimwe ntabwo yayibonaho
ikibazo cyo gusumbanisha abana bikozwe na bamwe mu babyeyi gikunze kugira ingaruka mu muryango Karine Jabo Faustin umuturage wo mu karere ka Burera avuga ko hashize igihe kitari gito atumvikana na mushiki we bitewe n'uko nyina yamuhaye isambu atabizi
mama yatubyaye turi abana bataratu umusaza aza kwitaba Imana noneho umusaza amajije gupfa noneho haza kugira mushiki wanjye umwe noneho umukobwa wava mu nzu yari yarashakiye ruguru rwa rutoro noneho aje mbona uwo mushiki wanjye n'umukecuru mbona batangiye kundeba nabi yamuhaye itongo tutabizi njye akantu bampaye kari gatoya ntuyijya mu rutare kandi isambu ya data yose imanuye aho ngaho ikagerepfa
icyo kibazo mwahuye nacyo cyagize izihe ingaruka mu muryango
ingaruka zo ni nyinshi none se abo bashiki banjye nangwa abishwa banjye bo kuwo mukobwa ubu ntibagera iwanjye nanjye sinajya iwabo noneho n'abandi banyamuryango bashiki banjye bari igitwe ntibakandagira k'uwo mukobwa kandi nawe ntiyakandagira byose bishingiye aho yatangiye ubutaka tutabizi agatonesha uwo nguwo twebwe tutabizi amakimbirane aturuka aho ngaho umwe anyuraho n'undi akanyuraho kandi mbere twari tubanye neza dutumirana tugira ubuhe wahura n'ikibazo ukajya kuguza n'amafaranga wenda ubonye nk'akazi akayaguhereza nawe yabahuye n'ikibazo ukagira naho ingaruka zaturutse ku butaka umukecuru yatanze tutabizi niho ikibazo cyakomotse ntaha ubundi iyo bavuze ngo byarabushoboye kurera biba bisobanura iki ntibiba bishaka ngo ba bana bawe ubaringanyize hatagiramo usumba undi kugira ngo ya makimbirane n'umwijyane niyo uzamara gukura ku buryo ba bana bose uzaba uri nk'umwami bazaguhuriraho mama tamera nabi atamera nabi none ufashe umuntu umwe ugeze mu mahina wa muntu umwe nawe aravuga ati ibyanjye narabibonye n'abandi nibagire gute nibamurebe nashaka apfenge w'ibyanjye nabyikure ugasanga ikibazo ni nk'icyo
Nyiraboheta Beata umukozi wa minisiteri y'ubutabera ukorera mu biro bitanga ubufasha mu by'amategeko benshi bazi nka maje avuga ko kuba nta tegeko ritegeka ababyeyi guha abana umunani atari byo biteza amakimbirane arabisobanura muri aya magambo
ibyo kuvuga rero ngo umubyeyi afite uburenganzira bwo guha umwana ashaka
ubundi ayo namaranga mutima y'umubyeyi twebwe yo twigisha turabwira nubwo itegeko rivuga ko ufite uburenganzira bwo guhubushaka ariko mu buryo bwo kwirinda makimbirane n'inzangano mu muryango twe dutanga inama ko bose wagombye kubaha itegeko icyo ryakuyeho nibira byo gutanika umubyeyi ngo mpa kugahato bikamuviramo ingaruka zo gutakaza umutungo yaruhiye ariko umubyeyi yagombye gufata abana bose kimwe kuko n'itegeko rivuga ko ari umwana w'umuhungu ari umukobwa abana bose bagombye gufatwa kimwe ntabwo rero yagombye kugira amarangamutima ngo ahumwe uretse ko nanone ahantu tubisanga akenshi abana umubyeyi adaha nuko nta gaciro baba bahaye uwo mubyeyi ugasanga umwana asuzugura umubyeyi nawe rero mu kumwihimuraho akanga kumuha umutungo
nyirabuheta Beata abona igisubizo cyashakirwa
inama twe dutanga nuko umubyeyi agomba yirinda gusumbanya abana bose barareshya niba uhaye umwe bose ukaba ntugire uwutonesha kurusha abandi itegeko nta cyuho kirimo kuko n'ubundi ibibazo twakira ntabwo ari mu miryango yose
nubwo hari amakimbirane atezwa na bamwe mu babyeyi cyane cyane iyo basumbanisha abana mu kubarera ingingo 322 mu itegeko rigenga abantu n'umuryango ivuga ko ababyeyi bafite inshingano yo kwita no kurera umwana wabo utaragira imyaka 21 y'amavuko abashinzwe kurera umwana bemewe n'amategeko nabo bafite izo nshingano iyi ngingo kandi izayunganirwa n'iya 5 mu itegeko rirengera abana ry'umwaka wa 2018 ayivuga ko abana bose barengerwa kimwe nta vangura iryo ari ryo ryose nkuru nziza Pacific kubwo ikiganiro ejo mu karere ka Burera
burya umwana wirirwa ugenda ku muhanda cyangwa se umwana wirirwa uzerera ku muhanda ni wamuha nk'uko waha umwana gufasha imirimo igiye itandukanye dushimiye cyane aba babyeyi bo mu karere ka Burera mu mirenge ya Muhunde na Rwerere batubwiye icyo batekereza kuri ingingo yacu reka dushimire kandi uwitwa Karine Jean Faustin wadusangije ubuhamya bw'ingaruka zatewe no gutonesha mu muryango we ko ubushize igihe kinini atumvikana na mushiki we bitewe n'uko nyina yamuhaye isambu atabizi none ubu kubera uko gutonesha byateye amakimbirane mu muryango wabo nta busabane cyangwa kugendana na bikibaho hagati yabo ntitwabura kandi no gushimira umukozi wa minisiteri y'ubutabera nyirabuheta Beata ukorera mu biro bitanga ubufasha mu by'amategeko abenshi bazi nka maji avuga ko kuba nta tegeko ritegeka ababyeyi guha impano cyangwa se umunani atari byo biteza burya amakimbirane ahubwo atanga inama y'uko umubyeyi akwiye kwirinda gusumbanisha abana be kuko abana bose bareshya arongera kandi ati niba uhaye umwana umwe ukwiye guha n'abandi ntugire uwutonesha ahubwo wose ukabaha kimwe mugenzi wacu muri za Pacifique nawe uduteguriye inkuru turamushimiye cyane ese wadukurikiye muri aka kanya utekereza iki kuri ingingo yacu yo kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha imana abana be twandikire unyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 8814 11 cyangwa se unatwandikire kuri 0787 8214 32 ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter ukandika ijambo Ejo Gifu Eko mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe mujye mutwikoreza ubutumwa reka tugaruke ku bihe by'ingenzi byaranze ikinamico ngiramugire ngira ngo murabyibuka ko ikinamico yacu ngiramugire yarangiye mu cyumweru cyatambutse mu gihe ikinamico ngiramugire yageze ku musozo hari uwakwibaza ati se ubundi yari igamije iki uyu mukino mu kwandika twagendeye ku nkuru y'urubyiruko rutuye mu nkambi ndetse n'urundi rw'abanyarwanda izo nkambi zari rwa Kayuzo ndetse no hanze y'inkambi mu murenge wa Cyanzige iyi nkuru yari igamije kwerekana ko nta vangura na rimwe umuntu agomba gukorerwa kuko ari impunzi ndetse ko nta mwanya w'urwango cyangwa se mu nyengero bigomba kuranga urubyiruko kuko burya rwakwisanga ruri habi rukurikije ibyo byose ikindi nanone iyi nkuru yerekanye ko nubwo mu muryango uvukamo bagusaba kwanga mugenzi wawe bitewe n'icyo bamubonamo wowe ubwawe ufite uburenganzira bwo kubyanga ndetse kandi ukaba wanatera intambwe kubafasha guhindura imyumvire yabo
urubyiruko mu kiganiro ejo
ujana kurebaka umutima udahari sinita kutun kwa kunaga
Duruko mu kiganiro ejo
mumuriza bari munkenye otari tuheza batike gada tindale maze nige gukunda nawe nawe ukwanga nganga wundu gukunda ukona kiri
nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane nibice bitatu FM
burya akaryoshye ni gahora mwitamani ko umunyarwanda yavuze tugeze ku musozo w'ikiganiro cya none uyu munsi twaganiriye ku kutagira ibigenderwa bizwi mu gihe umubyeyi aha Imana abana be dusanga ko bitera amakimbirane mu muryango aho twumvise bamwe mu babyeyi bo mu karere ka Burera mu mirenge ya Muhunde na Rwerere batubwiye ko umwana wirirwa yirera cyangwa se umwana wirirwa agenda ku muhanda burya ngo utamuha nk'uko waha umwana ugufasha imirimo igitandukanye ndetse kandi twanumvise ubuhamya bw'uwitwa Karine Jabo Faustin wadusangije ubuhamya bw'ingaruka zatewe no gutonesha mu muryango we ko ubu hashize igihe kinini atumvikana na mushiki we bitewe n'uko gutonesha ese udukurikiye muri aka kanya utekereza iki kuri ingingo yacu kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha Imana abana be twandikire unyuze kuri nimero yacu ariyo 07/07/1811 cyangwa se 07/08/2032 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter ukandika ejo yufu eko mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe turacyakira turabashimiye rero mwese twabanye mu kiganiro cya none dushimiye kandi Amizero Crespo wadufashije ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Nadine w'amahoro wari uhagarariye iki kiganiro kuri mikoro muri studio nabanye nanjye Karemera Patrick tuzasubire mu kiganiro ejo cy'ubutaha mukomeze kugubwa neza
ukubaka ejo atubereye
Shuti banywanye mu kanya gato mugiye gukurikira ikiganiro dusangira ijambo mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo radio ijwi rya Amerika maze rero ntimuze gucikwa n'ikiganiro agasaro kaburaga guhera saa 10 nanone mbifurije icyumweru gihire murakarama